farm inabanga fertilizer imena kugwirizana na kwambiri ndi soil yathu ino komanso ni fertilizer amene atogwirisidwa dziko lonse lapansi chifukwa yonena kuti ni fertilizer amene amabwezeretsa nthaka tukukamba zoti nthaka yaonongeka andi tilibe solution kuti kodi tibwezeretse nthaka imene tiyibwezeretsa bwanji tikangoti tamugwiritsa ntchito kumpanga spray kumbewu zathu mbewu zathu zija zimalandira chakudya chonse chofunikira chimene zimafuna kuti zilandire kuchokera ku nthaka
izi ndi zimene tikambirane programu ya lero dzina langa ndine Pauline Kalumikiza anambewe ndafikanso tundi programu ina ya chuma chili mthaka pano pa Maziko Radio Station. Programu iyi ikukufikani ndi thandizo lochokera ku Soil Health Consortium kuchokera ku Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Luana mogwirizana ndi unduna wa zamalimidwe ulimi othirira ndi chitukuko cha madzi. Paja nthawi yodzala yafika komabe ena tikudikirirabe kuti mvula yokwanira ifike m'madera ena kuti tidzale. Pamene tikuganiza za fetereza ndimaona kuti ndibwinonso kuti tigawaneko za mitundu ina ya fetereza yosabola mtumba. Ne bwanji nditane mkulu oyang'ana za nkhani za chilengedwe ku bungwe la Millennium Villages Project MVP Bambo Francis Mpeketula.
Tiyo ngata mena Villages Project tinapeza sonjira ina malinga na ndi kukwela ntengo kwa fertilizer alimi wakala kufutika kwa mpire kuti akule fertilizer. Ndiye tinapeza njira imene mulimi hata kuchuru kisa fertilizer wake 10 kg kubanga tumbala 50 kg akasaka niza ndi zina zofunikira munga madea pulusa kumaso manyowa nkuku. Akatenga zine
njira imene ndishani chifukwa ena rumwina atsekula kumene wireless afuna mvetsetse kuti njira imene mwina ntaiphunzira ndichani dzina lake komanso amunthu mulimi amayenekera kuti apange chani.
Njira imene tikutcha kuti fertilizer wa mwandama ndiye ndondomwe yake ndifotokozere motere kuti kwa mulimi wakumudzi timangomfotokozera kuti apeze pero ya 20 liter masiku ano kulima pero ambirimbiri yake ndiye na amairemba 20 liters atenge pero imeneja aeze mo manyo wake ankhuku kapena ankhumba akatero akhuthulapo apeze atengeso pero imeneja aeze madea pero imeneja komanso azatenge pero imeneja teka lake ndi titenga tati ili ya 20 liters ndikuti titenga pa 10 liters ya pulusa akutresa wanda tenge 10 kg ya fertilizer wina aliyense amene akufuna akutisa ntchito apatikizite pamene pacha ngati akufuna kuti apange fertilizer akulitsa ndi kuti atenga 23-21 kapena namati chitowe kapena NPK akatonde kuti akupanga fertilizer ena mati wanthaka kapena akulitsa ndiye zinthu zimene zimafunika kuti apeze malo abwino ayalepo plastic paper kapena lona ndi azisakanize bwinobwino fetereza ucha, manyoa acha, polusali cha, made acha. Ayambe asakaniza kwino bwino zisakanikira.
Mati manyoa ake acha anokhaliza?
Manyoa ake akhale ankhumba kapena ankhuku. Asakhale ang'ombe kapena ambuzi.
Chifukwa cha anasakhala ng'ombe kapena ambuzi?
Chilichonse chimakhala ndi ndondomeko yake komanso pamene tifuna kupanga chinthu mwazoti pamene ndikupanga ichi chofunikira kupanga ndi chakuti. Ndipo zotsatira zake zimakhala zosiyana ndi ife imene tinapeza kafukufuku wathu tinapeza kuti timaize manyowa amphamvu fetereza wamphamvu atagwira ntchito kumunda chifukwa kuti ndi fetereza wenuwene sudi munthu wonse wakayike ndi fetereza wenuwe ndithu ndiye tinapeza kuti manyowa amene amagwira ntchito mwamphamvu kwambiri ndi ankhumba kapena ankhuku izi ndi chifukwa kuti mmene nkhumba ndi nkhuku zakudya zake komanso ndimene zimagayira zakudya zikadya ziweto zimenezi ndizofananira kusiyana ndi mbuzi kapena ng'ombe ndiye manyowa ake amakhala mphamvu kwambiri kusiyana ndi ang'ombe kapena ambuzi nchifukwa chake titsimikiza kwambiri kuti mlimi pamene afuna apange mwanda ma fertilizer agwiritse ntchito manyowa a nkhumba kapena ankhuku ndiye ndipitirize kuti pamene pamene wayika pepala akusakaniza aoneke kuti zasakanikirana bwinobwino zonse zija ndiyeno zikasakanikira ayambe kuthira madzi pang'ono ngatali ndikeni aziwaza ndikomapitirizabe kusakaniza sangokhuthulira yayika ndi pero ya thunthu nthawi imodzi iyayi aziwaza pang'ono ndikomasakaniza pang'ono kumapitiriza kusakaniza mpaka zonse zija zingonyowa zisabange tobe kamena ukazibira manjamu zibange mbamu AI mwime kazibira manjamu ndikuzisia zilakatike kamena zisiane so nzakuti zangonyowa osakuti ndapanga tope AI zikateyo ndeti matizi zimene zichaza sakanikira na bwino bwino ndi apeze tumba ndi nkati matumba lija apeze paper la plastic pale matumba ina fertilizer amakhala kuti amakhala napanga kale kuti nkati mucha makhala paper la plastic amene cha ndabwino kwambiri atengeze zimene wasakaniza zicha athire mtumba limene licha ndi kumanga akamanga chonchija akaike malo abwino panthuzi ndipo adikite kwa masiku 21 akadikira masiku 21 amenewa ndi azama sulu siku ya 21 lija ndikuyanika panthuzi kutongera nimene nyango iliti pakutoka masiku awiri kapena atatu zimakhala kuti zaoma ndi atauzibwezetsa mutumba mja ndikudikira nthawi yoti akathire kumunda akatero ndikuti wapanga fertilizer wake wa mandama.
Amenewo ndi a Francis Mpeketula, mkulu woyang'anira nkhani za chilengedwe ku bungwe la Millennium Villages Project MVP. Atifotokozera za fetereza wa mwandama. Ndikhulupira kuti ena tatolapo phunziro kuti titha kupanga fetereza wa mwandama kuti tikagwiritse ntchito kumunda kapenanso kudimba. Programu ya chuma chili mtaka pano pa Maziko Radio Station imene kukufikani ndi thandizo lochokera ku Soil Health Consortium kulilongwe University of Agriculture and Natural Resources Luana mogwirizana ndi unduna wa zamalimidwe ulimi wa mthilira ndi chitukuko cha madzi. Ndi ndinachezanso ndi mayi Jenny Nkweu amene akutifotokozera za fetereza wa mtundu wina wa madzi wa Dynafarm. Mayi Nkweu, kodi mukuti fetelezayu ukusiyana kwenikweni bwanji ndi fetereza wina?
Panopo dziko lonse lapansi lili pa vuto lalikulu kwambiri chifukwa cha climate change komanso nthaka zathu zikuonetsa kuti zaonongeka kwambiri. Nde Dynafarm inapanga fetereza imene akugwirizana kwambiri ndi soil yathu ino komanso ndi fetereza amene atogwiritsidwa dziko lonse lapansi chifukwa chonena kuti ndi fetereza amene amabwezeretsa nthaka tukukamba zoti nthaka yaonongeka andi tilibe solution kuti kodi tibwezeretse nthaka imene tiyibwezeretsa bwanji. Tikangoti tamugwiritsa ntchito kumpanga spray kumbewu zathu, mbewu zathu zija zimalandira chakudya chonse chofunikira chimene zimafuna kuti zilandire kuchokera ku nthaka. Tikalimira zaka ziwiri, chaka cha chitatu kumakhauti nthaka ija yabwezeretsedwa yakhala ngati sinalimidwepo. Nde tikukamba za crop rotation zinthu ngati zimene za ulimi wakasinthasintha kuti nthaka yathu ibwerere. Pamene ivini mutangogwisa ntchito DI group nthaka yanu mutho kuipanga kuti itani ibwerere ngati imene inalili kale chifukwa lili ndi michere yonse yokwanira kasakanizidwa kanasakanizidwa kwa bwino kwambiri ngati achina NPK komanso ndi michere ina yapambali imene mampangisa fetereza wa Dynafarm wa madzi kukhala fetereza wa pamwamba kwambiri.
Fetereza wa madzi ameneyu akupangidwa kuti nanga mulimi angampeze kuti?
Fetereza ameneyi amapangidwa kuchokera ku Malaysia amabwera kunoko ndi kampani ya Dynafarm chifukwa inakhazika Malawi munomo. Ndi fetereza amene mutho kumpeza pa City Mall mchinjirandabauti, mutho kumpeza sopa gemu, mutho kumpeza kunzuzu kukaronga, kublantaya, kasungu, zomba, liwonde.
Ama banga banji, fedeleza, agulitidwa banji.
Fedeleza uya agulitidwa munjira yone na agutiti mafuna andu akale mamemba za Dynafarm. Aga kama memba za Dynafarm palifi imena mabereka, pafipo ama nandabo maboro la wili, ngadi mastata bagota agaya mbili kumunda wao. 1 liter imabida ntunda okwana 2.5 acres. 4 liters imabida ntunda okwana 10 acres, imene ili 4 hectares. 250 mules imabida ba 0.5 acre.
Saba notu mabungu ambili sana na zeni zene zo za ngarababa mwangone uri palifiyo mwa mapereka kuda mapereka nda mazingati
fi mene mapelekedwa kuti ajoino kama member la Dynafarm amabereka 25,000 kwacha 25,000 kwacha imene iyi amalandirapo fertilizer imene ili 1 liter ndi bodolo lina solaba mwamba 1 liter imene kuti munthu aigule ndi 13,000 kwacha plusiso kabodolo kapa mwamba kaja kuti munthu agule ndi 5,000 kwacha nde munthu kuona kuti tikachotsera fi jaka fi ndi kocheperako ndithu kamene munthu
mwati fi ndi bwanji
25,000 kwacha
ama pereka bwanje kamodzi pachaka
ama pereka pa kamodzi pachaka ngati koyambirira koma kamadza bwera kudzagula mabotola amene walandira pa fee manager bodo limodzi amaligula 8,800 kwache imene ikupita pa 2.5 acres ndekuti chaka chake chose moyo wake wonse mpaka iye adzamwalire fetereza azimugula mochipa ndikuamba zoti 8,800 panopo tikumva kuti fetereza wafika ma 20,000 koma fetereza watu 8,800 akupita pa ntunda okwana 2.5 acres imene uli ntunda wakulu 1 hectare imene tikakamba ndeti pakuenekera palowe ma bag 8 a fertilizer ndi ma bag 8 a fertilizer masikwano ndi ndrama zingati ndi ndrama zambiri zimene kuseva ngakhale polowa apo imaoneka ngati yachulukirapo koma umaseva ndrama zambiri ukukutsogolo kuwakha kuti ndiwe memba wa Dynafarm
koma mwina munthu akumvetserana mwina ali ndi funso nena kuti inuyo munaonapo kuti zimagwira alipo ena adayeserapo nkukolola zochuluka chifukwa ino mungogulitsa mungotsatsa rapo
for example panopo ndikuchokera kunchinje tinali kunchinje imene ni mabwera kunoko function ya inoyo kunchinje ndakumana ndi mulimi amene namugulitsa fertilizer uyuyu anagwisa ntchito pa 3 acres anakolola 210 bucks ndipo unena kuti ali ndi nyemba anakulola nyemba zimene pamwe wake wose sanakulolepo ndipo ngakhale chaka chino mbeu sizimuvuta chilichonse ali nacho kuyambira soya nyemba ntedza chimanga chilichonse ali nacho chifora anagwisa ntchito fereza watu komaso fereza watu saona ng'amba panopo tikumadandaula zona kuti vula ikumapita msanga koma tikagwisa ntchito fereza watu mbeu kuti ikule imafuna madzi ndi chakudya chimene Dynafarm imapereka anthu amatha kulimira ku desert mpaka nakukakololo panda vuto lina lilonse pamene yafika Malawi panopa ndi mene zinthu zilili tikufunika fetereza amene wamadzi kuti tingwiritse ntchito kuti tikhale ndi
amenewo ndi mayi Jenny Nkweu kuchokera ku kampani ya Dynafarm ngati muli ndi funso kapena ndemanga mutha kuwapeza pa nambala iyi 0893952428 komanso tu ngati muli ndi funso olondemanga ya programuyi mutha kutumiza uthenga kapena ndemanga yanu mutha kutumiza uthenga pa nambala iyi 0923449228 tatale momvera tafika pa mapeto a programu ya chuma chili mthaka pano pa maziko radio station liu la wanthu uthengawu ukufikani ndi thandizo lochokera ku bungwe loona za anthu ogwira ntchito mawayiresi akumidzi pamodzi ndi bungwe loona za chakudya mdziko muno FAO kuti akwanitsa zaka 72 ine ndine Pauline Kalumikiza Mbukwa bwanji tikumaneso sabata ya mawa